Mkama yebazwe nyo. Tebaza nyo mkama. Service eno elina radio program ku Spirit FM. Chenda mkaga katonyeze mkaga. Simanyo oba kumwe mwalimu eyali awulidde ku program weze zibeerawo lwa mkaga kusawa nya. Sebo kansubire nti muwerwa nnyo mukisa. Era nga mbasaba mwongere okugisabira program eyo. Mukama ajibeere okubeera nga yeeyongera amaanyi. Mukama yebazibwe. Kubanga ekigambo kya Mukama ekitujjira mu kifo kino wadde tuyinza okuba nga batono naye we kibeera n'omwatu wange ogwo ate kituuka ne mu nsi z'ebweru. Mukama yebazibwe. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuwongere ekiseera kino eri Mukama. Ntukwebaza nnyo ayi Mukama Katonda afe omulungi olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kwo okungi bitubeerera ebijja buli makya. Nga weguli amakya ga leero era nga twewonga gy'oli oyogere naffe ayi Mukama. Amatu gaffe gaggulewo gy'oli awamu n'emitima gyaffe. Ndowooza zaffe ayi Mukama ziteeka essira ku ebyo by'onooyogera naffe okukyusiza ddala obulamu bwaffe. Tukwaniriza mu kubeerawo kwaffe amakya ga leero nga tukusinza. Kyetuva tutwala obuyinza n'amaanyi by'otuwadde eri enkwe, mitego, obulimba n'amaanyi ga Sitaani nga tubiwangulira ddala okuva mu bulamu bwaffe n'embeera zaawo zonna. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ensisinkano sinziggu. Ensisinkano sinziggu. Olubereberye 32 esuula eya 32 n'esuula eya 33 gye tugenda okusinziira okusomesebwa amakya ga leero. Ng'omulundi ogwaggwa twaleka Yakobo ayawukanye ne Labbaani kojjaawe gwe yali adduka mu kudda ewaabwe e Kanani gye bamuzaala. Oluvannyuma lw'okuddayo nga alaba kyetaagisa kyokka ate nga yeetaaga okusisinkana muganda we Esawu kaakano gwe yali ayawukanye naye emyaka egisoba mu 20. Tujukire nti mu ssuula ey'27 olunyiriri olw'ana mu 3 okutuusa ku lw'ana mu 5 Lebbeeka nnyina Yakobo yali agambye Yakobo nti obusungu bwa muganda we bwe buliba bumuddeko alimutumira akomewo, naye kyali kimugwanidde aveeyo okuwonya obulamu bwe mu kaseera ako. Wadde nga baali bakikwekereza mu bwetaavu bwe ogenda e Kalani Padanalaamu afuneyo omukazi. Era nga tulaba nti emyaka gyonna gye yaliyo teyawuliriza kyonna oba mawulire gonna okuva eri nnyina. Kaakano akomawo eka tamanyi nga bwe kiri eri Esawu gw'amanyi nti yali yamunyiiza nnyo we yamubbako omukisa gwe ng'amaze n'omulyako obusika bwe bw'obukulu. Bwe yamala ne yeeyongera mu lugendo lwe oluwanvu olwo n'ezzadde lye kaakano ng'alina abakyala oba abakazi banna balambirira n'abavubuka. Tulaba mu ssuula zino ebbiri nga we yafuna ensisinkano sinziggu ezakyusa obulamu bwe mu ngeri ezannamaddala. Okusooka bwe tusoma mu ssuula ya 32 n'olw'okusooka n'olw'okubiri zigamba nti awo Yakobo n'akwata ekkubo lye bamalayika ba Katonda ne bamusisinkana. Yakobo we yabalaba n'agamba nti lino gye lya Katonda. Ekifo ekyo n'alyoka akituuma Makanayimu. Mukama yebazibwe. Bw'alaba ejje lino lyayita erya Katonda bamalayika nga bamweyolesezza, tukitwala nti ejje eryo lyalinga naye bukyanga asibuka okuva e Kalani ng'adda e Kanani. Era nga mu lugendo lwe lwonna nga Abaebbulaniya essuula esooka olunyiriri lw'14 lwe lugamba nti bamalayika gy'emyoyo egitumibwa Mukama okuweereza abo abagenda okusikira obulokozi era oba abo ab'obulokozi. Tulaba nti obanga yali atidde ejje lya Labbaani abaali bamuwondera mu biro ebyo, naye ate Mukama n'amulwanira ngatamanyi na bifako mungeri mukama jiyamulwanira naye ngeri je twabulirwa musule wedde ngawe yalosa labani nayo gera naye nga mukangavula obutatusaako Yakobo wa damenju yakabikonna tulaba nti mukiseera kino aweebwa obukakafu obwo obukuumi jali ngabwe yali asuubizibwa mukama musule ya satu mwemu olunyiriri olwokusatu kubanga musule ya satu mwemu olunyiriri olwokusatu mukama yamugamba nti ddayo mu nsi y'abajjajjaabo mu bantu bo era nze n'abeeranga naawe mukama yeebazibwa era nga wadde Yakobo yali talaba nti weyasitula okuva ekalani ne bakazi be n'abaana be n'ebisolo bye byonna baali beetooloddwa bamalayika mu lugendo olwo lwonna naye mu kaseera kano mukama yakiraba nga wekyali kisaanidde okuva eyo lesiza bamalayika abo abalabe ekyalina okumugumya obutatya jje lya Esawu nga bwe tunaalaba mu maasoko naffe mwekyo tukiraba nti tulina okuba abagumu emisana n'ekiro nti mukama atukuuma nga bw'asuubizza entakira mu kigambo kye weewaawo nga mu zabbuli 34 olunyiriri olw'omusanvu nyinza okukyukayo bw'okuwandiika mu bwangu zabbuli 34 olunyiriri olw'omusanvu lugamba nti malayika wa mukama yeebungulula abo abatya mukama n'abawonya mukama yeebazibwe n'olwekyo bwe guba bwe gutyo kiba kitugwanidde kumanya nti ffe tulina kuba abo abatya mukama okutambulira mu kuwonyezebwa kwe ne mu bukuumi bwe weewaawo kubanga ekigambo kitukakasa nti amazima bwe gali weewaawo Yakobo ye yali takimanyi nti bamalayika abangi ejjeddamba erya Katonda liri mu kutambula naye mu lugendo olwo okutuusa we bamweyoleseza naye nga ensonga enkulu yali ebamweyoleseza kwali kumuzzaamu maanyi kubanga ate wadde yali amaze okusisinkana Labbaani n'atatuusibwako buvune bwonna ate yalinayo okusisinkana ani Esawu omuganda we gwe yali amanyi nti yali asobezza yali tamanyi nti waliwo ensobi yonna gy'yali akoze Labbaani kyokka ate nga yafuna entiisa we yamujjira n'abantu b'abasajja be bonna era n'amugamba nti nali nsobola okukolako akabi naye Katonda bakitaabo eyandabikidde n'aŋŋamba obutakukola akabi konna mukama yeebazibwe tulaba nga mu nnyiriri okuva ku lwokusatu okutuusa ku lwomunaana mu ssula ya 32 gye tuli mu lubereberye nti ate Yakobo afuna entiisa ey'amaanyi bwe yeeyongerayo mu lugendo zigamba nti awo Yakobo n'atuma ababaka eri Esawu muganda we mu kitundu kya Seyiri mu nsi ya Edomu n'abagamba nti mugambe mukama wange Esawu nti omuddu wo Yakobo abadde ne Labbaani okutuusa kaakano alina ente n'endogoyi n'endiga era n'embuzi abaweereza abakazi era n'abasajja kaakano aweereza mukama we Esawu obubaka buno afune okusaasirwa mu maaso ge onyoro omukaaga nti abaka bwe baakomawo eri Yakobo ne bamugamba nti twatuuka eri muganda wo Esawu era ajja okusisinkana ng'alina abasajja 40. Olwo Yakobo n'atandika okutiira ddala n'asoberwa n'ayawulamu abantu be bonna be yali nabo n'ayawulamu n'endiga ebisibo bye byalina ne muŋŋamira ebibinja 2 ng'alowooza nti Esawu bw'anaatuuka ku kibinja ekisooka n'akizikiriza kale ebibinja ebisigaddewo binadduka mukama yeebazibwe lwaki ate amangu ago Yakobo afuna entiisa ey'amaanyi ate nga yali amaze okusisinkana ejje lya mukama abaali batambula naye okumuzzaamu amaanyi nti dalali nobu kumi oba namadala jali. Bobo chidamu, kansuroba doge zako chidamu. Chirabile dalanti nafwe guvera jetuli. We wao, ntuwade misana na chiro, kumacha oba mutumbi, tuwela nebi subizo vya mkama jetuli. Betu kakasanti, betu gwani de uganyuruamu, embera zobulamu enunji. Na yera techiganya ntisa kutujira. We wao, nga embara yobu ntuweri, era tuongera okulumba ganyizibwa entisa. Na ye, chiva chitweta agisa okwesiga obwesizi mukama. We wao, ntiwade entise kujide. Cholina okujidiramu kwekwesiga obwesizi mukama. Okusinzira kubisubizo bye joli. We wao, ne Yakobo wechalichi mugwanide. Chalichi mugwanide wade okulira nti Esau ajajari ngalina eje diaba saja bikumi bina. Yalina kujukira mukama yali amukumye obutatusi wako buvune Labani. N'okutuuka nti we bali batuuse bali balamu bulungi tetubuulirwa nti baafuna emitawano w'ebizibu biyitirivu mu lugendo lwabwe. Kubanga ekigambo kya Mukama kyo kisigalira. We wao, kyo tekikyusibwa mbeera oba nsonga. Mukama yeebazibwe. Kyetuva tulaba mu Zabbuli gye twabadde eyasatu mu nnya. Kansubire temwabiseeyo nnyo. We twasomye olunyiriri olw'omusanvu. Nti olunyiriri olw'omunaana mu Zabbuli asatu mu nnya n'olw'omwenda zigamba nti mulegeeko mulabe nga Mukama bwali omulungi. Nti balina omukisa abaddukira gyali. Timuseemu Mukama ekitiibwa mmwe abatukuvu be kubanga abamutya tebaajulenga. Mukama yeebazibwe. Nti mu kaseera k'okulumbaganyizibwa entiisa oba okusoomoozebwa ng'okwo okuba kutujjidde ng'embeera yeeyongedde okugulumira gye tuli, yeeyongedde okugezaako tumalamu amaanyi oba otujja ku mulamwa gw'ebisuubizo bya Mukama, Bayibuli egamba nti tulegeko tulabe Mukama waali omulungi. Mukama yeebazibwe. Mu kulegako okwo kubanga okugezesa ebisuubizo bya Mukama mu kumwesiga. Osalawo n'ogamba nti nedda zeka neesige Mukama. We wao, awo oba otwala okukkiriza kwo ku ddaala erikulako okuba ne trust. Bw'ova mu kukkiriza obukkiriza ate neweesigira ddala Mukama olw'okumulegako olabe obulungi bwe we buli gy'oli. Kubanga tugambwa mu lunyiriri olw'omunaana mu Zabbuli asatu mu nnya nti balina omukisa abaddukira gyali. Mukama yeebazibwe. Nti mu kiseera kino embeera weekutomeza okutya olina kuddukira eri Mukama. Weewaawo, olina kukyukira ye so si kugwa wansi w'embeera ekumaliremu ddala amaanyi oba okugwa mu maaso g'abalabe bo. Kubanga kirungi nnyo era kituufu ffenna okukola nga we tulaba Yakobo bwe yakola oluvannyumako mu lunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri lubereberye asatu mu bbiri ezigamba nti awo Yakobo n'agamba nti ayi Katonda wa jjajjange Ibulayimu era Katonda wa kitange Isaaka, ayi Mukama eyaŋŋamba nti ddayo mu nsi yammwe mu bantu bo nange n'akugaggawazanga, sisaanira wadde akantu akatono ak'okwagalako okutaggwaawo wadde obwesigwawo bwonna bw'olaze omuddu wo, kubanga nasomoka omugga guno Yoludaani nga nnina muggo buggo, naye kaakano nfuuse ebibinja bibiri. Nkusaba omponye mu mukono gwa muganda wange Esawu kubanga mmutya, talwa kujja n'atutta ffenna awamu n'abakazi n'abaana. Naye waŋŋamba nti n'akugaggawazanga, era abalikuvaamu bali banga omusenyu ogw'ennyanja ogutabalika obungi bwabwe. Mukama yeebazibwe. engeri yesala eno Yakobo jayimusa eri mukama yengeri yesala jetugwanide okuyimusa ngeri mukama mubironge ebyo ngentisa efuba okutwambala efuba okutubika mukumalwamu amaanyi okugwerawo ddala kubanga mukusaba kuno fenna jetudda eri mukama okulegako ku bulungi bwe wewaawo so si okugwamu amaanyi ate ne tumudduka ne tunoonya amagezi mu be bayita bakatonda abalala wewaawo be bayita bakatonda abalala tebajja kuba basamize oba balogo bokka abamu ate kufa abalokole abamu gye bagenda naye ate n'abantu oba embeera endala ze tuba tulooza nti zijja kusinga ku mukama okusobola otulokola mukama yebazu ekitajja kuba kituufu kubanga olwo obwakatonda n'obuyinza bwa mukama tuba tubujje ku mukama katonda waffe ate ne tubuzisa ku bintu ebyo ebirala wewaawo mukiraba bulungi ekitali kituufu n'akamu kubanga yajjukira mukama bye yali amusuubizza n'ajjukira obulungi bwe bwonna gye yali mu ebyo ebiro byonna bye yamukulaakulanyamu kubanga yagamba nti yamusasisa olugga ng'alina muggo obuggo kyokka addayo n'ebibinja bibiri n'amagana n'abakozi abayitirivu obungi weewaawo olwo ng'akakasa nti nga waamutuusizzaawo nga we kitugwanidde okuba ng'ogamba mukama nti nga wontuusizza wano nga nkyali mulamu nga ntegeera nga nnyambala nga weewaawo nina omulimu oba nina amaka oba nina kino nakiri weewaawo era ojja kusobola okuba nti ompanguza n'embeera eno oba ensonga eno kubanga tukakasibwa mu kigambo kya mukama nti mukama tabaako waakutuusizza nga taakuyiseewo mukama yeebazibwe nti mukama yeebazibwe ekyo kirungi nnyo okukola okoola mukama okusinziira mu bisuubizo bye era n'okumusinza okusinziira mu kigambo kye nga bafilipi nnya olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu bwe zigamba tuzejjukanye bafilipi nnya mukaaga n'omusanvu zigamba nti temweraliikiriranga kintu na kimu wabula mu buli kintu mu kusabanga ne mu kwegayiriranga awamu n'okwebazanga mutegeezenga Katonda bye mwetaaga n'emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeera kwammwe ginaabakuumanga amagezi gammwe n'emitima gyammwe mu Kristo Yesu mukama yeebazibwe nti mu kifo ky'okweraliikiriranga mu kintu kyonna oba mu mbeera yonna mu buli nsonga tugwanidde kusabanga tuyimuse okwegayira kwaffe eri mukama nga we tumwebaza nga tumutegeeza obwetaavu bwaffe bwonna nga we buli mukama yeebaze olwo kyasooka otuddiramu kwe kutuwa emirembe gye egisukkiridde okutegeera kwaffe weewaawo kubanga mu mbeera y'okutiisibwa bw'otabeera na mirembe osanga obunye emiwabo odduse ogenze wala nnyo ate gy'onoofunira n'obuvune bw'otagwanidde kufuna mukama yeebaze kyokka ate nga obeera n'emirembe gya mukama wadde embeera eba ekyajja obeera mugumu mukama yeebaze n'olwekyo bwe tulaba nti bwe tuba nga tutomerwa embeera eziba zituleetedde okutya oba okuggwaamu amaanyi nga zijjanga ezijja otumalawo bwe tukoowoola mukama mu kumwebaza mu kumwegayirira mu kumusinza nga Yakobo bwe yakola kituleetera okuba n'emirembe ne tuguma weewaawo manya nti w'oguma olwo embeera oba ogiwadde mu mikono gya mukama mukama yeebazu naye ate w'otaba mugumu ate embeera ogiteeka mu mikono gyo oba mu magulu go oba olowooza nti embiro zijja kutaasa mukama yeebazibwe bwe tweyongerayo mu ssuula yaffe gye tuli eya 32 tulaba nti naye ate Yakobo teyajjuzibwa kukkiriza kye nandirowooza nti musajja ono ekikulu kye yalina yalina trust issues okuva ku lunyo lw'13 ng'amaze okusaba tugambwa nti n'alyoka asula eyo ekiro ekyo, n'ajja ekirabo kya muganda we Esawu kw'ebyo byonna bye yalina: embuzi enkazi 12, embuzi ennume 20, endiga enkazi 12, endiga ennume 20, engamira enkazi 30 n'obwana bwazo, ente enkazi 40 n'ennume 10, n'endogoyi enkazi 20 n'endogoyi ennume 10. Nazikwasa abaddu be buli kisibo ng'akyawudde, n'abagamba nti, "Kale munkulemberemu mulekewo ebbanga wakati wa buli kisibo." N'alagira eyakulembera nti, "Esawu muganda wange bw'anaakusisinkana n'akubuuza nti, oli muntu w'ani era ogenda wa, na bino by'olina by'ani?" N'olyoka omuddamu nti, "Bya muddu wo Yakobo, birabo by'aweerezza mukama wange Esawu, era tali wala naffe." Bw'atyo era n'alagira n'owookubiri n'owookusatu ne bonna abaagobereranga ebisibo nti, "Nammwe mwogere ebigambo by'ebimu bwe musisinkana Esawu, era mugambe nti omuddu wo Yakobo tali wala naffe, kubanga Yakobo yalowooza nti, "Namuwooyawooya n'ekirabo ekinkulembedde, n'oluvannyuma n'alaba amaaso ge, osanga kyankole kabi." Ekirabo kye kyava kimukulemberamu, ye n'asula mu kifo we yali ekiro ekyo. Mukama yeebazibwe. Ng'omuntu we yali Yakobo, eyali amanyiridde okufuba n'okuyiiya, yamanya nti waakiri w'anaaweereza ebisolo 15 eri muganda we Esawu ajja muwooyawooya, w'anaamutuukirako nga kakkanyi, olwo alabe oba banaayomba buyombi naye nga waakiri tebajja kuttiŋŋana. Mukama yeebazibwe. Tulaba nti embeera ng'eyo ye yali enjiya ya Yakobo ogezaako okugonjoola ensonga oba embeera gye yali yeteekerateekera. Naye okutuusa bwe yagenda ebuziba, nga nze bwe nandikiise, n'asisinkana Mukama n'amutegeerera ddala mu nsisinkano eno ey'okubiri eyamukyusa n'erinnya, nga bwe tulaba mu nnyiri eziddako, tulaba nti teyafunira ddala buwanguzi. Weewaawo, okuva ku lunyo lwa 22 bwe tusoma okutuusa ku lwa 32, zigamba nti, "Mu kiro ekyo Yakobo n'agolokoka n'atwala bakazi be bombi n'abaweereza be abakazi 2 n'abaana be 11, n'asomokera e Yaboki, n'abatwala ne byonna bye yalina n'abasomosa omugga. Ye Yakobo n'asigala yekka, omusajja n'ameggana naye okutuusa obudde okukya. Omusajja bwe yalaba nga taasobole Yakobo, n'akoma ku kinywa ky'ekisambi kye. Yakobo n'atandika okuwenyera nga bw'amumeggana n'omusajja. Omusajja n'alyoka agamba Yakobo nti, "Ndeka ŋŋende kubanga obudde bugenda kukya." Naye Yakobo n'ayogera nti, "Sijja kukuta nga tompadde mukisa." Omusajja n'amubuuza nti, "Erinnya lyo ggwani?" N'amuddamu nti, "Yakobo." Awo n'amugamba nti, "Tokyaddayo kuyitibwa Yakobo, wabula onooyitibwa nga Isirayiri, kubanga omegganye ne Katonda awamu n'abantu n'owangula." Awo ne Yakobo n'amugamba nti, "Mbuulira erinnya lyo." Naye n'amuddamu nti, "Lwaki ombuuza erinnya lyange?" Awo n'amuwa omukisa. Yakobo ekifo ekyo kyava akiyita Penieri, ng'agamba nti, "Kubanga ndabaganye ne Katonda, kyokka obulamu bwange ne busigalawo." Enjuba n'evaayo n'emwakako nga bw'asala Penieri ng'awenyera olw'obuvune mu kisambi kye. Abayisirayiri kye bava batalya kinywa ky'ekisambi na buli kati, kubanga ekyo omusajja wa Katonda kye yakomako. Mukama yeebazibwe. Nga we nkyogedde wagguluko nti mu mbeera enkakali eno Yakobo gye yalitunuuliza obulamu bwe, nga mazima ddala abaze okuweereza ebisolo byonna 15, nga amaze n'okusaba era ali mu kutya, Chali chimugwani dio kweyo ngira ya mkupera yo kwa mukama. Na ye mukama mchisache yaja na msisinkana. We wow. Nchiwanti mchireo echo mweyatukira. Ngawe tubuliru ancho msajja yaja na amegana na ye. Nti katonda oba mukama ye yaja mumusajjono ngawe tumanya obulungi okumegana nani na Yakobo. So si Yakobo geno kolachi okumegana na ye. Ye yali agamba nti kandabe webunakere encha kubanga okusinzira kubigere betutambudde encha yejo kubensinkano yange ne Esau kama yebazu nero okubanti yali asabye nasinza natendereza mukama namujukize ebisubizo bye ne mukama kwe kujja jali amusisinkane mu ngeri yokumegana naye racha amegana naye kubanga kyali kimugwani de Yakobo okumalwamu amaanyi ag'obuntu mukama yebazwe okujja konga Yakobo amaliddwamu amaanyi ag'obuntu yali ajja kubanga agesiga nga yesiga embiro ze nga yesiga emikono gye buli yali agenda okweyongerayo mu kukkiriza kwe mukiraba kubanga wadde yali amaze okukkiriza mukama nga amaze okusaba era yaweereza ebisolo agali amaanyi ge ekitegeeza nti yali teyeweereddeeyo ddala mukweweerayo ddala eri mukama kyali kimugwanidde kujja eri mukama n'amugamba nti nkwesigidde ddala n'obulamu bwange n'ebyo byonna byompadde so si kuwaayo buwindiga kuwaayo ngamira kuwaayo mbuzi kuwaayo nte kubiwaayo kimu ku kimu weewaawo kubanga ebyo byonna si bye byali embalaye ebyo byali bukwatirizo bukwatirizo ku bulamu bwani bwa Yakobo mukama kwe kukwatagana naye bwenyi ku bwenyi weewaawo kyempise okugenda ebuziba naye weewaawo fenna ekitugwanidde mu mbeera nga zino nti kitugwanira okukkakana eri mukama n'omugamba nti byonna byenaagezaako oba kufuna looni oba kwogera nakojja gundi oba senga gundi oba kuyiiya bwenti byonna tebigenda kuntaasa okujjako ggwe kennyini mukama yeebazwe n'olwekyo neeweerayo ddala gy'oli weewaawo mu ngeri ezo gye tuba tweyongera okusisinkana mukama naye asobole okuba nti atukyusiza ddala era mu mbeera ng'ezo we tutuusibwa ddala nga we tubuuliddwa nti nga bukya afubye nnyo okuba nti talemererwa lutabaalo luno oba kigo kino malayika wa mukama oba omusajja oyo atubuulirwa gwe yali ameggana naye yamukwata bukwasi mu mbiriizi n'amumenya weewaawo amulage nti mbakwagala kumenya ku ntandikwa y'okulwanagana kuno ke tubadde nako buli ggumba kugwe lyandibadde lyamenyese dda sikyo naye amulage nti gwe kennyini gw'ogwanidde okukyusibwa kwe kumubuuza erinnya lye era mu kweyasanguza nti ye yali Yakobo yali tumanyi nti erinnya Yakobo lyali tegeeza omukwasi w'ekigere omubbi omukumpanya omuyiiya oba omunyaayi weewaawo ng'era mu kyasanguza amugamba nti kaakano erinnya lyo terijja kuyitibwa mubbi oba muyiiya oba mukumpanya okujjako lijja kuddaanikwa kuyitibwa Isirayiri weewaawo olwo nga mukama amukyusiza ddala ye kennyini so si kumutoolako butoozi ku bisibo bye oba ku magana ge oba ku byabugagga bye weewaawo okukyusiza ddala ye kennyini weewaawo mukama yeebazibwe era tulaba nti mu kukyusibwa erinnya obulamu bwe mwe bwakyusibwa ddala fenna kitugwanira ddala okunoonyeza ddala okubeerawo kwa mukama mu ngeri ezikyusiza ddala embala zaffe mukama yeebazibwe nti bwe tugenda eri mukama tumusabye kino tumusabye kiri tumwegayidde kino tumwegayidde kiri kye tuba kitugwanidde okukola kwe kweweerayo ddala eri mukama akyusize ddala embala zaffe weewaawo kubanga watukyusiza ddala olwo ffe obulamu bwaffe butuukirira mukama yeebazibwe si ffe kufuba kwaffe kwe kutukyusiza ddala embala zaffe naye okweweerayo ddala kwaffe eri mukama kwe kutukyusiza ddala eyo yensinkano ffenna gye tugwanidde okuba nayo ate etuweebwa obusobozi buli kaseera naye fenna tewaba asasira kubeerawo kwa Mukama. Kiteeberezeemu, bameka kuffe abajja mu saavisi ng'eno nga tuzze kusisinkana Mukama? Sanyuse nnyo okulaba abawanise n'emikono gyammwe. Mbakubiriza nti kikulu nnyo okuba nti tetujja mu saavisi ng'eno kuyimba buyimbi oba kuyimbisa oba kuweereza nga bakebezi oba kuwulira kuva eri Mukama, naye nti tujja mu kubeerawo kwa Mukama kumusisinkana. Weewaawo, awo tuba tuwa Mukama omuwaatwa. Weewaawo, tetwalabye nga Yakobo asabye Mukama naye era yasigalamu okutya, si kyo? Bangi era bajja ne basaba mu services nga zino, ne bayimba ne batendereza naye ne bafuluma nga we bayingidde. Naye kasitojja mu kubeerawo kwa Mukama ng'essira olissa ku kusisinkana ye kennyini akyuse embalayo, weewaawo, mu buli ngeri gy'anaakozesa okusinziira mu kwagala kwe, awo omanya nti ojja kufuluma ng'okyusibbwa. Weewaawo, oyinza okutamanya nti okyusibbwa embagirawo, naye olw'okuba nti oba weeweereddeyo ddala eri Mukama, jjojjokkeeza enkya ebigere byo mu mirimu gyo, Mukama ajja kuba yakoze dda ekkubo we litaabadde eggulo limu. Mukama yeebazibwe. Oba wiiki emu gy'onodda eka ng'ovudde mu saavisi ng'eno, Mukama ajja kuba yakoze dda ekkubo. Weewaawo, olw'okuba omaze omusisinkana, naye ojjanga mu saavisi ng'ogamba nti kaŋŋende nsabeko, ng'abamu bwe bagamba, katugende tusabeko oba katugende tusinze, nga tomanyi nti mu kusaba Mukama oba mu kumusinza olina kuba mu kubeerawo kwe mwalina okukukyusiza ddala. Olwo okusabako okwo oba okuziyimbako okw'ennyimba oba okuweereza eri abaweereza oba eri abo abakuŋŋaana bijja kuba tobiganyuddwamu nga we kigwanidde. Mukama yeebazi, ojja kuddayo ng'oddizibbwamu amaanyi kyokka ng'embeera ekyasobola okukuyinza. Weewaawo, naye ojja mu saavisi nga zino bw'ogenda eri Mukama ku maviiviigo ekiro ng'osaba, embeera olaba olunaku luganye oba wiiki egaanye oba omwezi guganye, n'ofukamira ku maviiviigo, togenda kusabako. Weewaawo, togenda kwegayira bwegayirizi Mukama, naye genda ng'ogenda mmusisinkana, kubanga gye weeweerayo ddala okumusisinkana naye gy'akusisinkana okukyusa embalayo. Mukama yeebazibwe, kubanga waaba akyusa embalayo aba akusobozesa ddala okumulaba, okwoleka kw'ekitiibwa kye, okwoleka kw'amaanyi ge, okwoleka kw'obuyinza bwe mu mbeera eba ejja gy'oli enkeera. Mukama yeebazibwe, eyo gye mpita ensisinkano sinziggu. Mukama yeebazibwe, fenna etugwanidde ng'abamukkiririzaamu. Weewaawo, ti Mukama yeebazibwe, mu ssuula ey'asatu mu ssatu tulaba nga Yakobo asisinkana Esawu. Kuva ku linnya olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya we tusoma, zigamba nti awo Yakobo n'ayimusa amaaso ge n'alaba Esawu ng'ajja ng'ali n'abasajja 400. Oba baafunanga batya obudde okubabala 400 amangu ago simanyi, naye ekigambwa nti Yakobo n'alyoka yawulamu abaana abaali ne Leeya ne Laakeeri awamu n'abaweereza be abakazi ababiri. Abaweereza n'abaana baabwe ne bakulembera, Leeya n'abaana be ne baddako, Laakeeri ne Yusufu ne basembayo, ye Yakobo ng'abakulembedde, nga bw'avunnama ku ttaka emirundi musanvu okutuusa lwe yatuuka okumpi ne muganda we. Naye Esawu n'adduka okumusisinkana, n'amulamusa ng'amugwa mu kifuba n'amunywegera, bombi ne bakaaba. Esawu bwe yayimusa amaaso ge n'alaba abakazi n'abaana, n'abuuza Yakobo nti, bano baani abali naawe? Yakobo n'amuddamu nti, be baana Katonda baawadde omuddu wo mu kisa kye. Awo abaweereza be n'abakazi n'abaana baabwe ne basembera ne bavunnama mu ngeri y'emu, Leeya n'abaana be nabo ne basembera ne bavunnama, oluvannyuma Yusufu ne Laakeeri ne basembera nabo ne bavunnama. Esawu n'abuuza Yakobo nti, otegeezezza ki olwa bino byonna bye nsanze? Yakobo n'addamu nti, lwakufuna kusaasirwa kwa Mukama wange, Naye Esawu n'amugamba nti, bye nnina bimmala, muganda wange. By'olina beera nabyo. Yakobo n'amuddamu nti, nedda, nkwegayiridde, obanga nfunye okusaasirwa mu maaso go, kale kkiriza ekirabo kyange ekivudde mu ngalo zange. Kubanga ddala okulaba ku maaso go kiringa okulaba amaaso ga Katonda, olw'ekisa kyo ky'onnyanirizzaamu. Nkwegayiridde, kkiriza ekirabo kyange ekikuleeteddwa, kubanga Katonda ndaze ekisa kye era siri mu bwetaavu. Bw'atyo Esawu n'akikkiriza. Awo Esawu n'agamba nti, kale tutambule nze nzija okukulemberamu. Naye Yakobo n'amuddamu nti, mukama wange, amanyi nti abaana banafu era n'ebisibo biyonsa, era singa bitambuzibwa awatali busaasizi bijja kufa. Mukama wange, kaleke omuddu we nze nzija kujja mpola okusinziira ku ntambula y'ebisolo ebikulembedde era ne ku ntambula y'abaana okutuusa lwe ndituuka mu Seyiri. Mukama yeebazibwe. Tulaba ng'engero 16 olunyiriro lw'omusanvu bwe lugamba. Ngero 16:7, nti amakubo g'omuntu bwe gaba gasanyusa Mukama, aleetera n'abalabe be okubeera naye mu mirembe. Weewaawo, kubanga mu nsisinkano Isirayiri kaakano gy'ali afunye ne Mukama ng'akyusiddwa, yeesigira ddala Katonda mu mutima asobole okulabagana ne Esawu. Era nga we mbadde nkikoonyeeko waggulu nga sinnabakiraba nti Mukama yali atemye ekkubo ng'amuteeketeekedde okusisinkana ne Esawu mu mirembe. Mukama yeebazibwe. Nti Mukama yeebazibwe. Kituzzaamu nnyo amaanyi ekyo. Weewaawo, kubanga bwe tubanga tulabagana ne Mukama okusinziira ku ebyo by'atwagaza, as in we agree with the Lord concerning that which concerns our lives. Weewaawo, olwo embeera z'obulamu bwaffe ziba zijja kubanga za mirembe era za ssanyu za butuukirivu. Weewaawo, obwe bwakabaka bwa Mukama. Era tulaba nti Yakobo agamba Esawu nti okusisinkana kiringa okusisinkana Katonda olw'ekisa kye kye mmulaba mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Ti Mukama yeebazibwe. N'olwekyo bw'abanga yalaba ekisa kya Mukama mu nsisinkano gye yalina ne Esawu, naffe bwe tulina okuddizibwamu amaanyi. Weewaawo, nti nga tumaze okuba n'ensisinkano ne Mukama oba buli kaseera we tuba tugenze mu kubeerawo kwa Mukama, ekinaddirira kwe kuba nti tujja kulaba ekisa kya Mukama eri eyo oba abo be tunaaba tugwanidde okusisinkana gye tudda. Weewaawo, ti Mukama yeebazibwe. Kino kituzzaamu nnyo okukkiriza. Weewaawo, kubanga obulamu bwaffe buyimiriddewo lwa kukkiriza, nga Bayibuli weegamba nti omutuukirivu abeerawo lwa kukkiriza. Kyokka ate tulaba nti Yakobo yasigalamu enkenyera, n'asenga ate gye yatandise enzi wadde yazimbayo ekyoto kya Katonda wa Isirayiri. Bwe tusoma mu nyiro 15:2, nti awo Esawu n'agamba Yakobo nti, kale kandeke abamu ku basajja abali nange. Naye Yakobo n'amuddamu nti, tekyetaagisa, kale nsaba ekisa mu maaso ga Mukama wange. Bw'atyo Esawu n'addayo ku lunaku olwo mu Seyiri. Naye Yakobo n'alaga mu Sukkosi, ne yeezimbira ennyumba n'azimbira n'ensolo ebisiisira. Ekifo ekyo kye kiva kiyitibwa Sukkosi. Sukkosi kitegeeza ensiisira. Era Yakobo n'atuuka mirembe mu kibuga Sekemu mu nsi ya Kanani ng'ava e Padanalaamu, n'asiisira okwolekera ekibuga. Abaana ba Kamoli kitaawe wa Sekemu ne bamuguza ekitundu mwe yasiisira, n'abasasula ebitundu bya ffeeza 10. N'azimbira eyo ekyoto nakiita ekyoto kya Katonda wa Isirayiri. Kama yebazibwa. Tujja kwongera okulaba maasoko nti wadde okukkiriza kwa Yakobo kwali kugwanidde okubanga kunywevu nnyo, kyokka siwe gwali. Yagamba mukulu we Esawo nti agenda maaso gange ennyange ndi mabegawo nzija. Kyokka oli we yakkirira ebugwanjuba ate ono yadda bukiika kkono. Teebereza, oli akkiridde bugwanjuba ate ono azzeewa bukiika kkono. Ate nga Katonda yali amugambye dda ewammwe gy'ozaalwa. Kyokka kaakano tulaba nti eno gy'adda e Sekemu ate si gy'alina okubeera era nga wagenda mmuviiramu emitawaana nga gye tujja okulaba oluddako. Mukama yeebazibwe nti lwaki tetwesigira ddala Katonda nga bwe tuyigiriziddwa amakya ga leero. Ne tumanya nti obulamu bwaffe, embeera z'obulamu bwaffe, ebyaffe byonna bigwanidde kuba mu Mukama okubituukiriza. Weewaawo, so si mu kuyiiya kwaffe oba mu maanyi gaffe. Mukama yeebazibwe. Tujja kulaba nti bwe kitaba bwe kityo nga gye tujja okweyongerayo mu ssuula eddako, kituleetera emitawaana n'ebizibu ebiyitirivu obungi gye tuli. Mukama yeebazibwe. Katwebaze Mukama nga tumaliriza. Katonda waffe omulungi, tukwebaza nnyo olw'ekigambo kyo ekitujjidde amakya ga leero nga kijjuziddwa Omwoyo Omutukuvu. Lekaayi Katonda waffe omulungi obulamu bwakyo obukibaza mu ffe okweyongera okunywerera mu butuukirivu, kitweyongera ayi Katonda waffe okunywerera mu kukkiririzaamu. Tube abo abassa essira mu kubeerawo okwo buli w'otuwa omwatwa okusisinkana naffe. Tuleme kitutwala ng'ekitaliimu oba ekitali kya nsa. Tusaba ayi Katonda waffe otusaasire, otusonyiwe okubuusabuusa, okweraliikirira n'okuyiiyayiiya kwonna kwe tweyongeramu mu bulamu bwaffe, wadde ng'otusuubiza n'otukakasa emirundi egiddiŋŋanwa mu kigambo kyo nti oli naffe era nga tekitugwanidde kutya muntu ky'ayinza tukola oba mbeera kyeyinza tukola. Yegwe Mukama Katonda w'obulamu bwaffe, yegwe mubeezi waffe, yegwe bulokozi waffe, yegwe bbugwe waffe, weeyongere okweyolesa gye tuli, otemere empenda wezitali wadde wezitasuubira mu bulamu bwaffe, kubanga gwe oli mwesimbu era mwesigwa nnyo okukira ne we tuli abeesimbu oba abeesigwa gy'oli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.